pe ono fonga ina atu ia tātou talafou. E to alima leo leo na maa liliu ma le to afitu o lo o maanunua ina ua tafana ine se tangata ai o faia se sāwali te tee i le taulanga o Dallas i Texas i le aso tofi o le vai aso na te nei. Ua faalia la ufisa o leo leo i Dallas o le faalave lave na faia ma le fuafua ina e se tangata. Ma o le faalave lave le nei, wau pito to atele ai leo leo ua maa liliu. Taluma ile o se fainga le Al-Qaeda i New York i le aso se fulu malatasi o se te marua afe malatasi. Ua fōlinga mai ua atili vavane ai ma le vāo tangata uli ma tangata papalangi Amerika. E te whanaina leo leo o whaie se sāwali te tee, e whaailo ai le tī ngā ma le to ata mai o tangata uli, ona oni tama uli tala vau se to alua na te whanaina i leoti e ni ali i leo leo papalangi. Ae o le tūlanga le nei, na o i ai le sāwali te tee.
Is that a cop, Dave?
That's a cop down.
Dude, that's a cop down.
Right down.
Dude, that's a cop down.
Yeah. There's four cops down.
Four?
Yeah, he shot 5-7 times.
It's a dude?
No, it's a sniper from up here somewhere.
It's a sniper?
You hear the shot? Get down. That's what I'm trying to tell you.
Assist officer, shots fired. Hey, code 3, stay off the radio. Officer down. Saying the suspect has a rifle.
Get out here. We got a guy with a long rifle. We don't know where the hell he's at.
Na yele manatu e to atele tangata oro o lalafi fo ngā fale o ni fale, na li o ai po lo o li o ai le manga ala, lea na faya i le sāwali te tee. Peitai, na iloa mulimuli ane, e le o ni tangata e to atele na tafanaina leo leo, ai o se alii e ingoa i a Mika Johnson, o se tamauli e lua se fulma le lima tau sangaro na matua. Na faalia le taitai o leo leo i Dallas, David Brown, na talanoa i a Mika Johnson, aile ima fai o na sai saia male file mu, na iu ina fasiotia o ia. Ae na o na ta ua e David Brown, na faalia mai ia te ia i se fiso o ta inga, ma Johnson, e faapea o le lii e yeilo na itu na ta toa ta mai, mai te teleai, a ngai i leo leo papalangi.
He said he was upset about the recent police shootings. The suspect said he was upset at white people. The suspect stated he wanted to kill white people, especially white officers.
Le taitai leo leo i Dallas, David Brown. Na iloa mulimuli ene foi, o Mika Johnson, sa ile vai ngā au, po le Army Reserve America, ma e whaatasi o na awinātu ma ngalue, mō le military Afghanistan. I le sa ilinga olona ainga po le fale olona ainga i Dallas, na mawai te tonu o le fale tōtonga mō le ngau singa o pomu, ato ai manisi fana, ma le tele o tutau. E le o yeise masalonga o le awai o Mika Johnson i se whaalapo tupotonga te rarisi, po o se isi whaalapo tupotonga na whaoso soina pe una ia o ia e whaiele nei o so whainga. E fōlinga mai, o lana ngā yoinga na whaia tō tasi. Ma ua toe sā unu ai fo ile peresi tene o Amerika Barack Obama. Ile tatau ile atunuu o na toe ilo ilo ina tūlā fono. Ile tūlanga e mawhaia ai e tangata o na umia a upenga ai maise lava i whana.
When people are armed with powerful weapons, unfortunately it makes attacks like these more deadly and more tragic. And in the days ahead we're going to have to consider those realities as well.
Le peresitene o Amerika Barack Obama. Aelena ole mata upu i whana, ma lea ia tangata e umiesa olo toa i whana i Amerika, olo tūla i mai le mata upu nenei. Ole isi mata upu tūngā, ole tupu mai pea o whaalave lave e maalili waita matalavou o se tamauli, ina ua whana ina e se leo leo papalangi. Ua wāla a wailita ita i leo leo i Dallas, David Brown, ua tatau na whaia se tali i le whewhaai o tangata uli ma tangata papalangi. Le whewhaai i le wai o tangata uli i le tūlanga whaasanga tau mai o leo leo papalangi.
We're hurting. Our profession is hurting. Dallas officers are hurting. We are heartbroken. There are no words to describe the atrocity that occurred to our city. All I know is that this must stop, this divisiveness between our police and our citizens.
Leta ita ilelo I Dallas David Brown o le sa avali tete na fa amau popo ina e se faife au o le faife au e suafa ya Reverend Jeff Hood na ye sa unua o le sa avali o le sa avali o se file mu po o se sa avali o le file mu ai o se mea e fa anua no ai ona o le amana tua ina la lato sa avali tete o se sa avali na faya ai e se tangata se finga sa wa ma ye fasioti ai ni leo leo le malo.
This was intended to be a peaceful protest in which we gave people the opportunity to express anger, to grieve at the rally. There's no question that that's what happened. And ultimately, it's an unbelievable shame. We are in a position now to where that's not what this rally is remembered for.
Le faife au Reverend Jeff Hood na fa amau pōpōina le sa avali te te'e na amatamai o le fa alinga o le te te'e a tangata uli I le tūlanga na tawhana inai mamari liu ni tamata lavou o ni tamauli I Minnesota ma Louisiana ia ai wane ua toa lima leo leo ua maari liu ma le toa fitu ua maanunua ina ua tawhana ina e se tasi tangata o se tamauli I le aso tofi ina te anei.